kuzizidi na kupenda. Na wakithani na kwenda, mimi ndio narudi mwana kwenda. Na ikini chakwe tutugawane, leti chumba kidogo tubanane. Maneno ni ya nini tupishane, tushapenda na basi tuzikane. Napewa mapezi na mashamsham, mwambie uyo ex mambo bambam. Akumbe mahaba matamtam, acha Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mita mamita mwamba kositati. We baby, my baby, mwana mita mamita mwamba kositati. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time. Hakuna muda kupoteza honey, oh. Oh baby wangu, mwezi unanivua kama samaki. Naona wivu, akusitaki. Jomeni suwe kamate, kamdomo mate, achoni kamate. Ayanu meishusha pressure, kila soka mami unanitesa. Ni kila kila siku kukesha, mamuda unashindwa kutosha. My baby, oh baby, mwana mita mamita mwamba kositati. We baby, my baby, mwana mita mwamita mwela kona. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby, oh, no time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza honey, oh.